ndiyatheleleka ngoba mna ndinamama umntu khalela kuye ayisinto zikubhethela hayi bayandibetha andikwazi uyimela nam ndiyakwazi uzimela umntu uyazamazama Sozin kore kufa kufiki Divan fonelwa utatu yakula Kakweli basi ngaliwehle Kwa bakusishiya kwakho
Sale pants bonni sane e mani matitani nani oh
from low sigo bumnya balinyembesi ichono kanya kati soze bufike